Badman Mopao na Lady JD Commando. Jagara mukwano, ah, nakupenda sina mfano. Kwenye mabano, penzi langu likiwemo.
Mapenzi yako fimbo, umenichapa upendavyo. Kwenye mabano, shika hamsini zako japo. I miss you, nini tafanya kukutuliza baba, mana nisha sama. I miss you, kuna vingine mefanya, maisha ni mwangu sijawaifanya, ila kwako nilifanya.
Mie kwako chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu.
Kome kwenye kabati vinagongana sembuse sisi, kukuacha sio rahisi.
Weko tila mkwezie, sitaki nikukalie, usije uniangukie baba, fanya unirumie. I'm happy to be alone, nafurahi kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe. I am stronger Commando Jide, stronger Commando Jide, I am stronger Commando Jide. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama.
But you know that I miss you too, nini nimefanya nishindwe pata msama. Tumetoka mbali sana, epuko chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi mimkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu, tungeuza chipsi kavu, na tomato kavu kavu.
Listen to me baby, baby, I still see your shadow, moyo ni upo bado. Let's go final, final, final. I still see your shadow, moyo ni upo bado. Let's go final, final, final.
Yeah, but I'm a power, terrible love. It's classic on the please.